Kwempilo zihlukumezelani izingane. Kwempilo zihlukumezelani izingane. Isikole ngapha, peer pressure ngapha, abangani ngapha, abazali ngapha, nenhlupheko nayikhona. Kwempilo zihlukumezelani izingane. Peer pressure ngapha, abazali ngapha. Uthe kade hlukunyezwa, hlukunyezwa 19 years. Sekuyisikhathi sokuye Dubai to shake that ass. In the yard, in the door, in the door. Uthe kade hlukunyezwa, hlukunyezwa 19 years. Sekuyisikhathi sokuye Dubai to shake that ass. In the yard, in the door. Ineto, in Dubai, inea, ineto, ineto, in Dubai, inea, ineto, ineto, in Dubai, inea, ineto, ineto, in Dubai. Useyapakisa ubheke eDubai kuzosala bani eningizimu. Useyahamba ubheke eDubai kuzosala bani eningizimu. Useyahamba ubheke eDubai kuzosala bani eningizimu. Kuzosala bani eSouth Africa. Salabani, Uso Salabani, South Africa. Uso Salabani, Utega, Tesugunezwa, Sugunezwa, 19 years. Seguisikati, Soguye Dubai, to shake that ass. Inea. Utega te hlukunyezwa, hlukunyezwa 19 years. Sekuyisikhathi sokuye Dubai to shake that ass. In the yard,
in the door, in the door, in Dubai. In the yard, in the door, in the door, in Dubai.
Utega te hlukunyezwa, hlukunyezwa 19 years. Sekuyisikhathi sokuye Dubai to shake that ass. In the yard,
in the door, in the door, in Dubai. In the yard, in the door, in the door, in Dubai, in the yard.